I don't care, oh, 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 I don't care, oh. Kuvuma kwa jani, kumbe si uwezo wake jani, bali ni uwezo wa upepo ulio nyuma ya hii. Jamani kumbe navyo kulaga, ninavyo tembeaga, ninavyo lalaga, ninavyo ankaga, kumbe ninavyo wazaga, na kufanikiwaga, maisha yangu ni kwa msaada. Walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu wakaja, akanipatia mwanga wajua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifuwa chini kwa chini, nikajikuta nimetoke ambani. I don't care, oh, I don't care. Hata mabaya ya kija, believe it. Yone mazuri mapa,
I don't care,
majaribu mitani,
I don't care,
mimi wana
mwa, I don't care,
believe,
I don't care.
Yelele, alinikuta maskani, nikiwa na stressi kichwani. Akasema nishakamata uskani, uskani, tulia. Nami nikajikuta na imani ambayo sikuwahi kuidhani. Nikasema nisimame imani, imani na Baba. Walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu wakaja, akanipatia mwanga wajua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifuwa chini kwa chini, nikajikuta nimetoke ambani. I don't care, oh, I don't care.
Hata mabaya ya kija,
believe
it.
Yone mazuri mapa,
I don't care.
Majaribu mitani,
bado Mungu yuko nami.
Yeah.